Ndifunitsa ndikufunitsa kuenda nanu ndaguma nalo dziko ine ndaenda nalo landiphunzitsa ndakhala nalo landiliza landiminitsa zuwa lilika ndamudziwa munthu amakunjirira anga njuzhi pa uchi dziri bwino zikavuta kuthera nsana ndikufunitsa kuenda nanu bwenzi losaona nyengo inu amene simusintha ndadalira nzeru zanga zandilepheretsa nazo ndalama zalephera kundilanditsa mu nthawi ya msauso ndazindikira ndinu nokha mwamuna wa mtanda amene muli bwenzi lopezekeratu kuyitanira pa inu simukhumudwitsa kudalira inu simuchititsa manyazi kulirira inu mumapuputa misozi ndikufunitsa kuyenda nanu bwana amene simuponda phazi inu amene mumasamala mtanda wanga ndasenza kale ndikufunitsa kuyenda nanu.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.